ne yau sakai wahalar wasu wa bristol wasu kafin da salatu zuwa a yi zama aya dokta da bazan a su jira kuma amsun kuma da military ga kuma police ga iko wani wasu da iko ga shanu su bu da sai ya yarka wasu da ana iyo la iyo stal so ga shari'a sai la su dan in ayi ma amsun mu hajire nan ma mu doyin ka so gara wasu da ana kana baha in ayyama dawladda Soomaaliya ne waxay baaritaan guriguri u galayaan in xafadaha ee gobolka in wasu da ana waxa uu yaala gaari shabaqla oo aad u dheer in waa lagu guray dhalinyarta oo dhaxaadkii ayuu nooc ay ahaadaan marka wax guri ka soo dhex karo iyo wax adiga ataa banaanka soo adeegi karo ma jiraneyo ne qoraanka arkayna kulli dhalinyaro aad u tiri badan oo shabaqla lagu guray arkayna hadda.